Lapha kusihlwa kuvale timfakazo leti nekuvakalisa lokunene lokwehlukene lokubonga uNkulunkulu ngaloko labengiko kubo kuwo wonke lomnyaka lowendlulile futhi nami ngifuna ukuhlanganisa abamfakazi kanye nebabo bengicabanga labo uthathe emva lapha labafakazi ngesingwa etikwemandi kwase kuba ngumnakethu Slotha nemnakethu Graham bakhuluma ngekuthi uma emasondo empilo lefako emansi mhlawumbe kungakavakali kahle lapha kodwa lapho embikwe sihlalo uNkulunkulu wathi konke ngato tonke tinto ngako silapha nje kusihlwa kuthi nje angikholelwa ekuvuleni likhasi lelisha noma lokunye lokunjalo ngikuthi uvele nje ulibuyisele emuva ulivale ngelilanga lelandzelako kodwa uma nje singeta futhi sitinikele kuNkulunkulu kumkhonda nekumbonga ngaloko lesi labengiko kithi nekumcela ukuthi achubeke abe nathi ngolokuhle lokwendlula konke nje ngitsite ukukhathala kancane nje kusihlwa bengine bantu itolo ebusuku bangani futhi yebo ke ngihlethi sikhashana lesithanyana futhi namhla besingephandle empeleni lilanga lonke futhi ngako ke ngithi nje kuva ukuthi nokancenyana futhi ngingeke ngihlale kathi kakhulu ngendla lapha kodwa ngifuna ukuguqula leli pulpiti ngilibhekise kumnakethu Funk futhi usikhulumisethu bese ke umnakethu Woody ngiyacabanga futhi uTomlandzela futhi ke ngako ke uma nje bonke bebangahlala utsite namuhla ngingeke ngisho lokho lapha kodwa niyabona sengushito ngako ngimbonile umnakethu Funke ahlethi emuva lapha ya anikina inhloko lelo lihlale lincane kuye bazalwana futhi kodwa lokho kulungile ngiqinisekile ukuthi balitholile lithuba lekulandzela manje emizuzwini lembalwa futhi ngako sinetikhulumi letinengi lapha niyathi ngako sinema hour amathathu lasele futhi ngako sitawutama ukuthi sisheshise ngalokunjalo ngekushesha lesingakukhona ngaletinye etikhathi kunalendvo lencane nje lengifisa kuyisho kulesikhathi kumayelana nebufakazi bathathe lapha thathe leyo party ngiyakholwa ngilo ligama lelo ngitsite nje kwenta luhlelo lolusha lapha njengoba nathi emavikini lambalwa lendlulile noma ngebantu labashayela ehovisi futhi ke umnakethu Cox kanye nabo batophinza bethule loludzaba kimi noma ngabe kuyini futhi bangivumele ngiye nje ngendlela lengitoholeka futhi ngihambe ngayo futhi ohe nguleyo indlela yokukwenda ngalo lokunye kusa ngibuka ngale netincingo letehlukene bekunathathe lake nemfana wakhe bekasengotini ngiyethemba umnakethu Cox ungitshele ukuthi bekungiloko umnakethu Cox futhi babene kukhipha lubenze futhi ulele esigabeni sekufa futhi lomunye umnakethu lebe ngingephandle ethi ngisabe naye kulomnyaka eluhambeni naye ulele lapho unekopha emathunjini mhlawumbe ngumdlavuza futhi eCalifornia nje yonke indzawo bantu labehlukene labagulako futhi bengingephandle ngiyothandaza futhi ngiyangena futhi ngumkami bekangitshele ukuthi umnakethu Slotha abeshayile lokuthi nje akube kancane noma dzathe Slotha munye mayelana nale ntombatane lencane lebe yilapha ngalele linye lisondo ngivele ngangena nje ngahlala phansi bengicabanga yebo ke uNkulunkulu lothandzekako nginako konke lokho futhi bengibathandazela bonke nekuthi yini bewufuna ngiyende futhi ngabe solo ngiva lokuthite ngeluswane loluncane yebo ke ngabuyela emuva kuyobuka ubona lebe sinako ngeluswane loluncane futhi ngashayela endasi kudzathe Cox uyothola ukuthi ngabe kukhona yini lokuthite ngeluswane loluncane kude lobe kabonakala anelwati loluthite ngemthana bekungesiwo umbono kodwa kukucinzetele emoyeni kuthola luswane loluncane mayelana neluswane loluncane lolugulako yebo ke indlo kuphela lebe ngingayithola ledudana kwakungiloluswane lebe kukhulunywa ngalo loluvela endase Kentucky yebo ke bekungabonakali kanjalo ngesikhathi basho lokho akungenanga kahlehle ngandlela thide futhi bengicabanga engcenye mhlawumbe umbono utofika kamvanyana kodwa bekungesiwo wangaguquki kuba ngumbono futhi ngachubeka ngitibuta ngabiyela ngale futhi ekamelweni lami ngedwa kuyothandaza futhi ngacabanga kuphi ngalo mthwana manje ngabe kukhona yini noma ngikuphi lapho ngingacabanga khona ngemthwana uthi ngelisonto lelendlulile noma lisonto sekuliviki noma into lenjalo bengihleti emuva lapho uthi intombatanyana lencane yeta yahleba endlebeni yami emva kwami yathi thandazela thathewethu lomncane thathewethu loluswane uthi bekungile intombatane lencane yakaleopard ingahle ibe khona lapha kusihlwa angathi umfo lomncane nje lo muhle impela intombatane lencane nje futhi kwentekile nje ngaguquka ngathi kulungile sithando kanjalo futhi ngako ke ngase ngithi ngikhothamisa inhloko yami ngase ngicala ukuthandazela loluswana ngase ngiyaqhubeka ngakhohlwa ngako futhi kutsite masinyane nje lokho kungefika emcondweni wami lokutsite kwenteka ngase ngiyathi ke ukuthi loyo bekunguNkulunkulu ngawo ke ngahamba ngayobuta meda lapho bahlala khona futhi beyangathi kahle hle ngako sabuka encwadzini yetincingo futhi sayithola inombolo yabo ngase ngithi lokutsite futhi bebaneluswane lolugulako ngiyakholwa noma evikini lelengcile noma lokutsite livike noma emalanga lalishumi lendlulile bebaneluswane lolugulako ngako ngathi kukhona lokutsite ngaloko manje buka ngase ngishayela endasi lapho futhi kwangabikho umuntu lophendulako yebo ke ngase ke ngishayela emuva kunkosikati Cox futhi ngathola lo dzathe lapha make wakhe futhi ngase ngishayela make wakhe naye wathi kungani ngamtshela ukuthi bekuyini futhi angahle abe lapha kusihlwa ngiyaxolisa angikhoni ukumbona lo wesifazane ngingahle ngimade uma ngingambona buso bakhe kodwa ungitshele ukuthi loluswane belusesibhedlela lukabi kakhulu futhi bekalufakela ingadi ngaleso sikhathi yebo ke ngathi that angadi ngeke sengisho ukuthi umbono manje ngoba akusiwo kodwa yinto nje lengingeke sengiyikhweshise uyangicinzetela kulo loluswane bengingake nje ubukeka kanjalo luswane nje embi kwami ngako ngachubeka nje futhi ngase ngithi ngingeke ngihambe manje ngoba ngiyathi ukuthi utothatha sikhathi lokulufakela ingadi futhi balufakela enhloko lapha ngiyacabanga kude batho ngiyathi ukuthi kubuhlungu futhi kubi ngalinza nje ngangena futhi ngithandazela loluswane futhi ngase ngiyalungiselela ngacabanga ngulena lendzawo lapho inkosi ingiholela khona futhi ngaphangisa ngaphuma ngaya esibhedlela futhi ngacela ukubona loluswane futhi bangithumela lapho loluswane belukhona khona futhi kuleli kamelo ngahlangana nalomake lohleli akhona lapha manje futhi ke wangitshela ukuthi make wakhe bekasolo ambambile cishe li-hour ngaphambi kwaloko noma into lenjengaleyo futhi wamtshela ngaloko inkosi beyikucinzetela kimi kuya kuloluswane futhi ke nakabiyela kulowo mbhethe loluswane belulele lapho lukhahlela lutidlalela futhi ahleka ngako ngangena futhi nalelo jaha belikhahlela nje futhi lihleka limunya libhodlela lalo lelincane nayo yonke into ngaloko ejwayelekile nje njenganoma ngimuphe umntwana loke umbone empilweni yakho ngase ngibeka tandla kulomfolo omncane manje niyabona futhi ngambusisa ngase ngiyaphuma kule sakhiwo futhi nje ngeva lomake athi etikhashaneni letincane etendlulile bese kukudzala bamthethe bamyisa ekhaya ngako loko bekukuyitolo nakwenteka futhi namuhla loluswane lusekhaya luyaphila ngako siya loko loko kungcono kunami lengishaya incingo letilikhulu ngekhathi kwami uthula embi kwenkosi kude atokutshela ukuthi uye kuphi futhi sonke sikhathi kulungile niyabona na kukuhola kwenkosi manje lomunye uthi yebo-ke hamba uye ngalapha mina kwethu Branham hamba uye endasi lapha wena ungene ekucakekeni kulona nakuloya naloya wena uNkulunkulu angeke akhulume nawe uma nje bewungahlala phansi uthi ngiyakubonga ukwendlale embi kwenkosi uthi manje nkosi yini lofuna ukuthi ngiyende ngalokho manje uyathi ukuthi ngiyinceku yakho uthi yini wena kodwa niyabona inkosi ngikwazi ukuthi ngitawuya lapho masinyane nje ngingakhuluma enhlitweni yami yaluphilisa loluswane ngaphambi ngisho ukuthi ngifike lapho loko kulungile niyabona na ngako niyabona na yebo mnumzane niyabona bekungesimi ngiya lapho manje wena uthi bekuyini leyo mnakethu Branham niyabona sinetipho emtimbeni wakristu namoya loyingcwele ecobo lwakhe athi kuthi loko bekuyini nekuncusela lapho moya loyingcwele bekacinzethela kimi kuya kuloluswane futhi masinyane nje nangichetha kuthandazela loluswane ngisho nasekhaya ngase ngiya kulolu swane ngoba lokho bekukugcwalisa lokho lakushike moya loyingcwele asincusela lapho etintweni lesingakhoni ukuthi iconza ngisho niyabona na akamangalisi yini yena Nginanitshela bangane kusihlwa nginalokunengi lengifanele kubonga ngako angathi nje ukuthi ngingacala kanjani futhi ngeke nje sengitami ngine angathi ngitawufunda emavi lambalwa lapha embhalweni futhi ngikhulume ngawo imizuzu lembalo inkosi Thando kodwa kucala ngifuna ukuvakalisa kubonga kwami kuJesu Kristu indodana yaNkulunkulu lengisinzisile futhi yangigeza engatini yayo lucobo futhi yanginika leli lelihle kakhulu futhi lelikhathimulako lithemba futhi ngalelinye lilanga ngombona buso nebuso futhi ngingeke ngime lapho nekulahlwa ngoba ingati yakhe beyivele ingihlengile futhi ngihlengiwe kusihlwa ngengati yenkosi Jesu Kristu futhi lokho langinike kona ukuthi ngibe sakhamuti sembuso lofanako nani nonke leniya kuwo futhi sine sonke kanye kanye sidindlalifa letihlangene kanye naye engathi mulweni indlo lenhle kangaka lokungiyo pho futhi bengihlethi itolo kusihlwa ngikhuluma nalabanye bantu lokhona lapha kulesikhathi futhi namuhla phansi le ekhathi nendasi neElizabeth etafuleni lemnakethu lapho besihlethi khona sinelidina namuhla Futhi besikhuluma ngemithetho yemaqiniso noma umthetho welivangeli lesinawo futhi kuliqiniso lelisebaleni kangakanani ngale kokungabada pho side inzawo nhlobo kubane kungabada lelisabanekeli nalabantu emalunga alo nebantu baseJeffersonville nemacensela batokuma ekwahlulelweni uma singakasinziswa siyokuma sibebede nalokuncane ukuthi landulela mbamba Esikhathini lesendlulile njengomshumayeli lomncane ngesikhathi imvuselelo yami yokucala ifika ngaba nayo lapha kulela khona la kunalendlu lesakhiwo khona etendence bengibhaphathisa licembu endasemfuleni ngalelo sonto ntambama ngesikhathi ingelosi yenkosi yenda ubonakala kwayo kokucala esiven ufakazela lomlayeto lebengto ukhuluma futhi kwakukukhanya lokwehlela phansi kuvela ezulwini futhi kwema lapho mhlawumbe bantu bakulelithabanekele kusihlwa labema futhi bakubona lokho kukhanya ngase ngiyacala kukusho nakanjalo njalo futhi konke lenikwatiko futhi lendzaba ihamba kanjani futhi iqhubeke kanjalo kanjalo futhi bantu ngaletinye tikhathi bebasuka bahambe futhi bathi lokho nje ngumcabango bebashiya inkonzo lapho bantu bebakubona khona futhi bahambe bathi ngikubonile labanye bathi yebo ke mina angakuboni manje kusobala uNkulunkulu asesibone ukuthi ngubani lafuna ukuthi abone ngesikhathi tathi tilandzela letinkanyeti kude ngisho kunye lokuncane kwemlando noma indzawo yekucwaninga tibhakabhaka noma yini lenye kuthi bebagcina nesikhathi ngetinkanyeti kodwa kude ngisho munye lo wayibona leyo nkanyeti ngaphandle kwaletati niyabona kulungile ngoba bebayifuna kuthi bebalindzele kuyibona kuthi yabaholela kulo Kristu Gepha noko yendlula ngetulu kwato tonke tindzawo tekucwaninga tibhakabhaka futhi lapho bantu basabuke etibhakabhakene kuthi basho tikhathi nakanjalo njalo kodwa kude lo wayibona ihamba ngaphandle kwaletati ngoba kwakuhloselwe tona kuthi tiyibone uma uNkulunkulu ahlose kuthi wena ubone lokuthide uta ukubona Eliya eDothane ngalesasikhathi futhi wacalatha emaceleni nengceke uyabuka ngephandle futhi yathi oh buka emasiriya bekakanekisile kodwa yakhe Eliya wathi ngani kunalaba nengi labangakithi kunalaba nabo wacalatha emaceleni wangaboni lutho ngaphandle kwaEliya lome lapho wathi yena uNkulunkulu wathi vula emehlo alensizwa ngkhosi Futhi ngesikhathi ngemehlo lafanako ngemehlo labonako kuphela ukuthi ngesikhathi avula emehlo akhe ngakulomprofeti kwakumethe inqola temlilo nemahashi emlilo futhi niyabona yena kwakukunzawana thide futhi siyathi kuthi bukhona bakhe bukubantwana bakhe labakholwako bengikhuluma ngathi kulendlu kuhlethi umkami futhi besikhuluma ngaloko kukhanya lokufanako lapho kufike khona futhi kwathwetshulwa sithombe futhi nje kuthathisela emuva kusihlwa kuloko lokukhulu lokwendeka ngiyakholwa mhlawumbe munye noma babili bantu bantu abathathu ngiyacabanga lobe kakhona kulesakhiwo manje loku David emuva laphaya umnakethu Wood nadzathe Wood beka seHouston Texas ngesikhathi sithombe ngesikhathi uNkulunkulu avumela ukuthi sithwetshulwe manje uma umile kusihlwa futhi ubuke leyo ngelosi ishaya indilizi kunalabaningi benu ekhathi lapha mhlawumbe longakaze ayibone kodwa niyabona loko kukhanya lensika yemlilo leyahola abantwana ba-Israyeli leyo leyefika ejele lelinaphetro futhi yamkhulula ejele le ngelosi lefanako yenkosi futhi naye lapha emva kwato tonke leto tinkulungwane yebo tinkulungwane teminyaka isesenathi lapha manje niyabona na futhi yaba nesithombe sayo sithwetshuliwe ime lapho ngangime khona manje cha akusiko kwami kepha kwelibandla kwemtimba walabakholwako niyabona ukuwe wonke umuntu manje qaphelani uma ngiyakholwa ukuthi kwakungulensika yemlilo mbamba leyahola abantwana baka-Israyeli anikukholwa loko na insika yemlilo nje futhi empeleni ngikholwa ukuthi loko kukhanya kwefika ejele futhi lapho Petro bekakhona khona anibukholwa lobo bufakazi na ngiyakukholwa ngayo yonke inhliziyo yami ngetulo nje kunendlela lengikholwa ngayo ukuthi ligama lami nguWilliam Branham ngiyakukholwa loko niyabona ngiyayikholwa leyo ndzaba kodwa noko nalokunye lokungetulo bufakazi lobuqinisile lobatiwako bako kunalobo nabo nalobungetulo bufakazi lobuqinisile lobatiwako manje ngiyakukholwa loko ngikukholwa kubeke le ngelosi yenkosi beyime lapha manje itungeleda ukuthi onke emehlo angamunye wenu benitokubona ngemehlo engcondo ukuthi nikubone loko bekungaba kuhle kakhulu kodwa kubuka esithombeni sayo ubufakazi lobukhulu kakhulu kunekuthi beniyibona ngemehlo enu niyabona na ngabe loko akunjalo na ngoba ningaba nekukhohliseka kwemehlo kodwa lelo mehlo leyo khamera beyingeke ithwebule sithombe nesikhohlisa emehlo ngeke ikwente lokho ngoba yikhamera kuthi iyothatha sona mbamba sithombe ifanele ibe lapho kude ishaye liso lekhamera niyabona na ungaba nekukhohliseka kwemehlo netintho letibonakala kangathi tingito kube kungesiko niyabona na kodwa ngesikhathi lesithombele futhi kungaba isayensi yengcondo wena ungathi niyakubona lokwalapha futhi uchubeke uthi yebo ngiyakukholwa futhi ukukholwe kangangoba uze ucabange ukuthi uyakubona ube ungakuboni niyabona na unjalo kodwa leyo yisayensi yengcondo kodwa wena kukuthole ucinzeteleke kakhulu emchondweni wakho mayelana nako uze ube nesithombe sako engcondweni ukucabange kakhulu kuze kube ngilokuphathekako ucabange nje ubuntu lothite akwenyanya kanye nje futhi abakwenyanyi kodwa ucabanga ukuthi bayakwenyanya futhi uchubeke nje ucabanga abangithandi futhi into yokucala utawube sewumgwema loyo muntu babe bangakakwenti lutho futhi emva kwesikhathi kuba ngilokuphathekako kuwe kuze impela ukholwe ukuthi loyo muntu akakuthandi futhi ungabashiya noma basho lokuthite kuwe sibonelo nje umkakho noma indoda yakho noma makhelwane noma indvo lenjalo kanti loyo muntu akanacala mbamba ngendvo lembi kungoba nje uyakucabanga nje kodwa kuze kube ngilokuphathekako kuwe manje niyabona ukuthi ngichaza kuthini kodwa kahle kahle uma sithombe sithwetshulwa kufanele kube lapho ngako kusihlwa sihambe sendlula njengoba umnakethu Graham avakalisile esikhashaneni lesendlulile kunalokuningi lokubi nalokuhle kwelibandla nakanjalo njalo sendlule etingotini letiningi kukhandleka netingibe lebetibekiwe ngekwehlukana wathi besingulabanganaki nebagiciki nabangcwele nato tonke tinhlobo temagama nakanjalo njalo kanjalo kodwa noko emkhathini wako konke kwako uma leli thabanekeli leli lingashiswa lingcongce kusihlwa futhi ngifanele ngife futhi nonke nini nihambe nani kusihlwa bufakazi bethu buliciniso mbamba kunetigitsi tebantu letatile ngalo futhi nesifakazelo setesayensi liyakufakazela hhayi nje livi lethu kuphela loko lesikushito embi kwekukhanya ngaphambi kwekuthi le ngelosi ike ithathwe sithombe sayo kwafakazelwa kusukela nesengumntwana ukuthi loko kukhanya kufike iminyaka labaningi benu bahlethi lapha bangivile ngikhuluma ngako iminyaka neminyaka futhi konke ngako iminyaka neminyaka ngaphambi kokuthi lesithombe sike sithwetshulwe futhi ngesikhathi umhlaba wethe science uthola lesithombe sayo kwakuyinto lefana ngoncamashi naleyo lesifakaze ngayo ngako lokho kuyakhombisa ukuthi ukhuluma liciniso kuliciniso mbamba ngako kusihlwa ngibonga kakhulu kwathi ukuthi Jehova uNkulunkulu omkhulu lowake wabhodla entabeni sinayi lowake wema entabeni futhi wafundisa netibusiso futhi wavuswa kulabafile usemkhathini wethu kusihlwa futhi uyafana njengoba abenguye ngale sasikhathi futhi usenguye namuhla futhi uyoba nguye naphakathi futhi kucabanga ukuthi yena uNkulunkulu wasezulwini angatihlazisa yena ukuthi ehle futhi ahlanganise nemuntu lo njengami nathi lapha bantu labaphuyile labangenako lokungako kwalomhlaba lokuthi impahla lokuhle futhi nje bangakafunzi mina nginjalo kepha noko yena ungithandzile kangako ukuthi wehla futhi wangisindzisa ngemusa wakhe kude lebe kungifanele noma lebe ngingeke ngikwenze kodwa wangisindzisa ngoba ngaphambi kokuthi kube nesisekelo semhlaba wangimisela ngaphambili ukuthi ngisindziswe ngikwathi ngaphambili kwakhe umhlaba ungakacali futhi wonke lomunye umuntu osinzisiwe wabendela into lefanako nabo oh into lenhle kangaka pho lithuba lelihle kangaka lokungilo pho futhi sifiso senhlitiyo yami yonke futhi kulomnyaka uma uNkulunkulu ato uva umkhuleko wami ngingahle ngingakhona ukuthi ngihlale manje kude kube semkhathini nebusuku ngalokugcwele nginemantombatane lamabili lamancane emuva lapho latelako futhi alibale kunswininida futhi bayakhala ngingahle ngidzingeke ngibahambise kucala futhi ngifuna kusho lokhu uma ngingatholi lithuba lekubuya emuva lapha ngembili futhi ngifakaze ukuthi ngifuna kubonga ngamunye wenu ngemikhuleko lenikhulekile kulomnyaka nentela mina uma ningake ningendele phansi ngihambile kunjengoba nje niyangiphakamisa emkhulekweni Ngoleyo ndlela lengikhona ngayo ukuchubeka empini. Futhi ngiyanithanda njengoba umnakethu ashito esikhashaneni lesengcile. Ngenhlitiyo yami yonke, angikhona ukufika lapha ngendlela lekumele ngifike ngayo. Angikhona ukubona abantu nekubashumayela ekhaya njengoba ngifuna ngendlela inhlitiyo yami lengiyo. Kodwa ngingumuntu nje futhi ngikaleleke emaaweni latsite nemandla latsite nakanjalo njalo futhi manje kodwa ngolusito laNkulunkulu uma atongisita ngifuna lomnyaka ube ngumnyaka lomkhulu kunayo yonke lengake ngabe nayo empilweni yami ngikwendile manje ngemusa kaNkulunkulu ngizuze ngetulu kwehafu yesigitsi semiphefumulo kuKristu futhi ngiyethemba kulomnyaka ukwenda kube sigitsi lesigcwele uma uNkulunkulu athanda ngoba uma uNkulunkulu athanda ngifuna ukuqala endazi emaveni ngephandle futhi singaze nje sime kahle etimalini nakanjalo njalo ngikhone ukukwenda futhi ngikhone ukufika kulala amanye emave ngaleya lapho khona sizuza inkulungwane ngasikhathi sinye nje futhi ngiyathi ukuthi lusuku selusondzele ema hours ekaphele kakhulu Uhalala sekuyangena bangani. Futhi ngifuna kwenda konke lengingakwenda ngoba lesi ngiso kuphela sikhathi mine nawe lesiyoke sibe ngulabafako kuso. Lesi ngiso kuphela sikhathi lesiyoke sibe nelithuba kulolonke liphakathi futhi sizuzele umuntu kuKristu. Ase sikwende yonke into lesingayenda asibekeni lonke liawa lesingakhona kulibeka ekukhathimulisweni kwakhe leyo inhloso yami kulomnyaka lona lotako futhi ngekusitwa uNkulunkulu nemikhuleko yenu ngitophumelela ngako ngikhulekeleni manje futhi manje asikhothamise intinhloko tethu kwemzuzwana sentele kuvulwa kwelive babe leli livi lakho lapha kathi lelihleli lapha embikwami kude umuntu ezulwini noma emhlabeni lobekafanele kuthatha lencwadi achathe letimpawu noma abuke khona lapho kodwa liwundlu lelahlatshwa kusukela ekusekelweni kwemhlaba manje siyambida futhi uma sithola umusa ebusweni bakho siyakhuleka owundlu laNkulunkulu futhi uthothatha lemizuzwana lembalwa manje sisavula lamakhasi elivi lakho futhi livule etinhlitiyweni tethu ngoba sikucela egameni laJesu amen manje bengitotadisha kwesikhashana nje kulenzambama etikwetinto letincane lesitokhulumela etikwato ngekwakusihlwa kodwa angikangeni ngesikhathi kwenda njalo ngako umkami uthe landasi nabhili futhi ngithingeke nje ngifinyelelise nje kuphenya ngesithupha ebhayibhelini futhi ngicabangile yebo-ke ngitowendlula kuloko Melchizedek futhi ngicabangile ohe kube ngifikile kuloko lalabanye bomnakethu bangeke babe naso sikhathi sekukhuluma futhi ngako kuloko ngibambe loko tinsuku letimbalwa inkosi thanza kuze kuthi nasinesikhathi lesiningi manje futhi ngase ngithola sahluko selishumi setendo lesikhuluma ngelibandla lasekucaleni uma noma ngibani afisa futhi analo ibhayibheli lotovula etentweni sahluko selishumi kukhuthatha lokuncane nje imizuzwana lembalo futhi nisavula ngidawuninika umlando nje wasemuva ngelisondo lelendlulile evikini lelendlulile ngiyakholwa manje noma bekungelisondo lelendlulile liviki lelendlulile kuthi sitatishe encwadini yetento mayelana nelibandla lakucala besikutento tesibili ngiyakholwa lapho khona bebakhululwa khona kuthi bahambe kuthi baya kuyabo kuthi kukanjani Petro wabatshela mayelana nekuthi bebamele baphenduke kuthi babhabhatizwe egameni laJesu Kristu kuko kuthethelelwa kwetonotelo kuthi nemukele moya longcwele manje ngitothanza kwenta inkulumo lencane ngabe yonke into ilungile kusihlwa langembili bukani niyabona wonke muntu bekahlala athi mina ke thubhile kude umuntu lokuconzako yebo-ke mhlawumbe ngincaba kancane kodwa niyati kodwa angingaconzi kuba njalo kodwa nginemicabango yetintho netinkolelo tami manje bengihlala ngalokuphelele ngiciniseke ngalokuphelele kuthi tintfo letiningi letisembhalweni letitebupostoli lesingatigcini kulolu suku futhi kwenta sibonelo nje into inye bantu labaningi utsite kanjani uma ungephandle kuletoda inkonzo tebuvangeli ubathola kanjani bantu labati nkulungwane letingemashumi lamathathu tite e-altari kuthi tisinziswe abadzingi kuthi baze bete e-altari kuthi basinziswe into nje kuphela lebafanele bayende ukuthi bakholelwe enkosini Jesu Kristu ngabe kunjalo na ngifuna nje kunibuta lokuthide futhi niyakucabanga khona-ke ngitonitholela tincwadzi kuleli viki lelitako ngiyabona na ungangeke ngibe yikhatholika kodwa ikhatholika ikholelwa ukuthi lelivi liphefumulelwe kodwa libandla lingetulu kwelivi ngingeke ngibe yiprotestani ngoba emaprotestani athatha nje loko lacabanga ukuthi kukahle futhi konke lolokunye akukaphefumulelwe ngako ngiyakholwa kuloko lokushiwo libhayibheli kuthi kuliciniso ngiyakholwa kuthi loko livi lankulunkulu kude ngikukholwe loko ngidzingeka nginikele impilo yami yonke nenthando yami kuloko kude ngikholwe kuthi loko liciniso kuthi kude lokunye lokuliciniso ngaphandle kwaloko kude lokunye lokungengedwa kulo noma kususwe kulo nguleyo indlela lokufanele kube ngayo kuthi noma ngibani loyosusa kule ncwadi noma engete kuyo ngalokunjalo naye utokhishwa encwadini yekuphila kwasho unkulunkulu esambulweni noma ngibani lokhiphako noma engete kuloku leyo yintsandvo legcwele yankulunkulu nesambulo sajesu kristu kubantu kunjalo manje kude ukhone kwenta loko ngifanele ngikholwe ukuthi livi lankulunkulu liliciniso mbamba kuthi kutento 2:38 ngesikhathi petro athi phendukani wonke wonke wenu bathi mathotha nebazalwane singenda njani kwekucala bebafuna kusinziswa manje caphelani ukhuluma nalaba angakholwa lapho manje caphelani ukuthi wathini wathi phendukani wonke wonke wenu manje kusho ukuthini kuthi phenduka phenduka usho kuba nekuthi sola ngaloko lokwendile sibonelo nje kube nje ngiguqukile lapha manje futhi ngashaya umnakethu ngaphandle kwesizathu futhi ngifuna kuphenduka kubo ngingathi mnakethu ngiyaxolisa futhi ngento eloko niyabona na yebo-ke ngako uma ngithi ngiyaxolisa ngikwentile futhi ngikusho kusuka enhlitiyweni yami ngiphendukile-ke futhi uma ngithi sola ngetono tami bese ngicela nkulunkulu futhi angixolele ngiphendukile-ke ngabe lokho kunjalo na kulungile petro wathi phendukani noma nitisole ngetono tenu bese-ke niyabhabhathiswa egameni lajesu kristu kuko kuthethelelwa kwetono tenu nitawubese nemukela sipho samoya longcwele ngabo loko kuliciniso yini kulungile. Endlini uma Paula na Sila bebake baba nalomhlangano futhi bake bafakwa ejele bashayo ngoba bakhipha umoya lomubi kumguli futhi ngesikhathi basejele laseFilipi futhi kulobo busuku nabahlabela tingoma futhi ba inkosi yathumela kutamatama kwemhlaba futhi yatamatamisa leli jele kamatima laze lona insimbi yawa etandleni tabo lomlinzi jele wakhipha inkemba yakhe afuna ukuthi bulala Uthi Paula wathi bona ukuthi ungadilimadi ngoba sonke silapha wase uthi angendani kude asinziswe na wathi kholwa enkosini Jesu Kristu nendlu yakho yonke ngenhlitiyo yakho yonke utawubese uyasinziswa wena nendlu yakho caphelani kholwa enkosini Jesu Kristu
now if a man is sorry
Manje uma umuntu atisola ngetono takhe ngifuna kungakujaji kude kutongenisisa kujule uma umuntu atisola ngetono takhe futhi aphenduke kuthi sola ngetono takhe
and accepts Jesus Christ as his savior from his
bese wemukela Jesu Kristu njengomsindisi wakhe etonweni takhe bese uyabhaphatiswa egameni la Jesu Kristu uNkulunkulu ubophelelekile kulowo mzuzu unikeda lowo muntu umbhaphatiso womoya longcwele uma angakabopheleleki angeke akhone akaligcini livi lakhe ngabe lokho kunjalo na manje yini lemihlangano yekubambelela yini lobufakazi bonke netinto lesifanele sibe nato
now Jesus said St. John 5:24
Manje Jesu wathi kuJohane longcwele 5:24 Loyo lova livi lami uthi akholwe ngilongithumile une kuphila lokuphakathi manje uma kuphila lokuphakathi lisho ukuthini leli gama lelithi lokuphakathi
That means without end
Loko kusho ukuthi lokungenasiphetho nangabe a Lolova emave ami futhi akholwe ngilongithumile une kuphila lokungenasiphetho yini konke lokusolo sibuya futhi sitama ukuthi sisindiswe futhi nato tonke letimpo leti uma une kuphila lokungenasiphetho ungeke ubhubhe impilo yakho ingeke ngoba une kuphila lokuphakathi Manje uma labanye benu bafuna ukubuka lelo gama utothola lapho leli gama lesiGreek Unezowi ZOE ligama lesiGreek lelisho ukuthi impilo yaNkulunkulu ngoba uma ingenasiphetho yinye kuphela into lengenasiphetho futhi loyo uNkulunkulu uyaphila kusukela kulokuphakathi kuya kulokuphakathi wena uNkulunkulu manje uma esuka eliphakathweni aye eliphakathweni futhi sewunike lokuphakathi buya kulokuphakathi kuphila utawubese ke sewuba ingcenye yalobunguye bakhe lobuphakathi ngabe kunjalo na futhi uma sewuba ingcenye yalobunguye lobuphakathi loko kukwenda indodzana noma indodzakati kuye lokugcwalisa ngqo loko lokushiwo ngumbhalo singemadodzana nemadodzakati aNkulunkulu ngabe kunjalo na
When did you get it?
When Uthole nini? Ngesikhathi umemeta, ngesikhathi uya ealtar, ngesikhathi ukhuluma ngetilimi, ngesikhathi ukholwa. Siphaphatise labanengi kakhulu labangakholwa. Siva labanengi bakhuluma ngetilimi labangakholwa. Sibasebenze ukuthi babe netifakazelo. Futhi senda into satendlala. Kuthi uma wenda lokhu sewunaye kude eBhayibhelini akukho ndzawo eBhayibhelini lapho ungacindezela umuntu phansi khona kuthi ngoba wenda lokhu kuthi ungumKristu ungumKristu ngoba uyakholwa kuthi impilo yakhe lucobo ithela sithelo samoya akukhathaleki ukuthi wendani yabona na ngiloko ke manje futhi uma ukholwa wemukela kuphila lokuphakathi kuthi kuphila lokuphakathi uNkulunkulu NaNkulunkulu ngumoya loyingcwele ngabe kunjalo na Nangabe uNkulunkulu namoya loyingcwele kungesuke umuntu lofanako Jesu bekanabo babe lababili ke Jesu washo ukuthi uNkulunkulu bekangubabe wakhe neliBhayibheli liyasho ukuthi moya loyingcwele bekangubabe wakhe ngakho ke kusho ukuthi bobabili bebangumuntu lofanako futhi uma wemukela uNkulunkulu kuphila lokuphakathi kuwe kusho ukuthi wemukele ini Ngiloko ke lengifuna ukwazi Uyawuthola lomcondo na sigcwele kakhulu lwati libandla belisolo linjalo ngoba lihleliwe lentiwa busondo leli lihlelo lithola loku bakholelwa kuloku benda lihlelo ngako abakhoni kuqhubekela embili kwendlula kuloku kodwa libandla laNkulunkulu lihlala lihamba lihamba liqhubeka liyahamba nje futhi lishiye lamahlelo ahleli emuva lahamba lisuka kuLuther lahamba lisuka kuMethodist lahamba lisuka kuBaptist lahamba lisuka kuPresbyterian futhi liyahamba lisuka kuPentecost impela ngoba kuphila lokuphakathi kuqhubekela embili niyabona futhi niyakuthola ngoba leni niyakholwa enkosini Jesu Kristu manje sekunetinto letimbili nje bukani usekutheni awukholwa noma ulikholwa ukuthi kusemini noma kusebusuku ngabe lokho kunjalo na manje angeke ngithi lokungaka nje kwaloku kusebusuku nje loku lengikubona lapha kulela fastelo nguloko lokubusuku cha cha yonke lento busuku kunjalo manje kubhema njengoba bengihlale ngisho kubhema ligwayi uhlafuna imboza nekunatha inkantini loko akusiso sono loko titselo tesono ukwenda loko ngoba ungulonga kholwa futhi kuphila ngekulunga ngebungwele nekuthula nekutehlisa nekubinza nekuthandzeka nekucociseka nalokunye loko akusiko ngoba umKristu loko nje timphawu tebuKristu kungenxa yaloko lokungekhathi kuwe lokwenta loko futhi nangabe uyalingisela noma ukwenta ngoba ufanele ube ngumKristu ungumzenzisi loko kulungile nangabe impilo yakho ingaphilwa kamnanzi ngoba ngekhathi kuwe ukukhona lokuthithe lokuphumako uyakwenda ukwende utive ngaleyo ndlela utawukwendlula etivivinyweni netinkinga nekwehla kwenyuka kwetimo nekungavisiswa loko kude lutho loliphathelene nako uma Israel ahlubuka futhi waya endasegibhithe bebahlubukile abazange balahlekelwe isivumelwano sabo balahlekelwa injabulo yensinziso yabo Davide akazange athi buyisela kimi insinziso yami. Wathi buyisela kimi injabulo yensinziso yami. Insinziso yakhe beyifanele ihlale ifana. Kodwa waphambuka ngendlela lengesiyo. Uthi walahlekelwa injabulo yensinziso yakhe. Niyakubona lele nkushoko. Wasinziswa nini? Wangcweliswa nini? Wagcwaliswa nini ngamoya longcwele? Ngesikhathi ukholwa enkosini Jesu Kristu. Ngoba wemukela lapho kuphila lokuphakathi. Kodwa ke kusukela lapho uqhubeke waqala kukhula waqala kukhula wakhula ngekungcweliswa ngamoya longcwele nange kukhuluma ngetilini nangatotonke letinto lethi lapho kodwa wemukela kuphila ngesikhathi ukholo niyakubona lele nkushoko futhi manje lokho akusho labanye abantu bebavele banekuphila futhi uhlama kube into abente lokuthithe lapha kepha babe basengakefiki ngisho nakuleyo ndzawo futhi bantu bePentecostal abazange sebefika kuleyo ndzawo lapho libandla selifika khona manje ekubekweni noma kubekwa kwamadodzana manje testamentini lelidzala uma indodzana itelwe ekhaya bekuyindodzana ngoba beyitelwe ekhaya indodzana yami yindodzana yami nangabe itelwe kimi futhi ngesikhathi libandla lePentecostal litala noma lithola loku lebakubita ngokuthi utala utalwa lokusha noma libandla lamoya longcwele kuthi batalelwa embusweni waNkulunkulu yebo ke manje eTestamentini lelidzala manje kubaseFeso sahluko sokuqala lathi simiselwe ngaphambili ekubekweni kwemadodzana ekubekweni kwemadodzana bukani loko ubekwa kwemadodzana yebo mnumzana lendoda eTestamentini lelidzala uma ibe nendodzana letelwe endlini yayo beka indodzana uma atalo kodwa kwakuba nemfundisi lotokhulisa lomntwana aze efike esigabeni lesithithi bese ke nangabe loyo mfundisi beka letha ligama kulobabe kuthi lomntwana bekafanelekile kuthi alungile nayo yonke into manje beka bese ke uyabekwa kuloyo mndeni Nabane ngibenu nine bafundzi beli testament lelidzala niyawathi umbhalo ngalolu beka bekwa kulowo mndeni kodwa uma angenjalo beka chubeka abe indodzana nje kodwa beka ngabekwa futhi ke uma abekwa beka khishelwa ngaphandle esitaladini agcoke ingubo bese ke kwentiwa umcimbi bese ke kusayina kwalomfana eShekemu kwakusho lokufanako njengababe wakhe lokufanako nje ngoba bekabekiwe ekuhlanganyeleni lokugcwele kwemndeni uNkulunkulu wabeka indodana yakhe lucobo nakamthatha amenyusa wathatha Petro, Jakobe naJohane njengafakazi emlonyeni wabofakazi lababili noma labathathu akuthi lonke livi liciniswe wase wenyukela lapho futhi uNkulunkulu wasibekela Kristu moya longcwele wasibekela Kristu nesembatho sakhe sakhanya njengelilanga ngabe lokho kunjalo na nankulunkulu lucobo lwakhe wathi lena indodana yami lethandekako yiveni yona ngalamanye amagama nako-ke kona loko lakushoko kungiko konke kwako futhi-ke bekanikwa kulingana futhi kusobala bekungunkulunkulu kodwa unkulunkulu asenyameni ajesu kristu atibonakalisa yena lucobo kubantu futhi lapho unkulunkulu wabeka indodana yakhe lucobo futhi manje ngesikhathi ibandla lephentekostali nala bantu laba etinsukwini tekugcina lapha seliqale kuthola kutalwa lokusha litalwa kabusha bebacabanga ukuthi loko kuphelele nje ngamnumzane umadima nebulula besimo bakho nekungena nekuphuma netindlo letinjalo uNkulunkulu ngeke akubeke njengendvodzana kodwa uma uhlala lambusweni uhlale evangelini uhlale kahle ngalelinyela lamalanga uNkulunkulu lokubika uphume ukuthi akubeke eceleni ukuthi akubeke njengendvodzana yakhe phambi kwebantu ukuthi akunike lokuthide lokutonyakatisa tive ngako niyakubona leli kushoko ukubekwa emndenini manje laba lababilandzele yena Petro, Jakobe naJohane sikhuluma ngaPetro kusihlwa umbono lomkhulu futhi lawo madoda aphila njani ngalolo suku futhi manje kwekucala enhla lapha emashumini amabili noma livesi lemashumi amathathu nakubili lesahluko lesendlulile sahluko semfica futhi kwafezeka lapho Petro endlula kuto tonke letindlu wefika endasi kubazalwane lebebaseListra uthi lapho wathola indoda letsite lekuthiwa ngu-Enias lobekagcinile lobekagcine umbhedze wakhe iminyaka lesiphohlongo uthi bekaguliswa kufa luhlangothi futhi Petro wathi kuye Enias Jesu Kristu uyakusinzisa vuka futhi ugcebe umbhedze wakho futhi wavuka masinyane ubukisiseni manje bukani ukuthi kwendekani futhi wonke lobekahlala elida naseSheroni bukisisani lapho bonke bagucukela enkosini ngoba umuntu lobekagcwalile waphiliswa live lonke lagucukela enkosini ngoba umuntu besaphilisiwe lofela uhlangothi futhi namuhla lobekafile uvukile bese bantu bathi budimoni yisayensi yengcondo kufunza ingcondo lo muntu beyangafi kwekucala nje niyawubona umehluko kwehluka kwethu kuNkulunkulu uvete loko lesifika kuko namuhla sitokwemukela kwehlulela kwebuNkulunkulu live lonke liyaxutha njengamanje ngaphansi kwemthelela kwekwehlulelwa lokungenako lomunye walabashumayeli mhlawumbe utokuthola emizuzwini lembalwa etehlulelweni letitako futhi ngiyethemba bayakuthola nakanjani kuko kwehlulelwa lokutako ngoba live lonke lilungele liyadledletela sonke sive siyadledletela ningacabanga ukuthi irussia nayo iyadledletela nayo i-united states ne-ireland ayadledletela ngubani lotophosa leyo bhomu ye-atom yekucala uma kwendeka ingahle iphonse yonke lento iphume endleleni futhi hhayi kuba lo ibhomu ye-cobalt kungendekani kube yinye yawo ikhululu ngeke kwabakhona impungane noma silwanyana ebusweni bemhlaba lesisalako manje isetandleni talababi dedoni emadoda laphikelele esihogweni nesiphetho sakho salolu hambo lwasemhlabeni ngathi luhambo lwemhlaba lusele etandleni letikhohlakele nemadoda ladoni ungaba ngcono ucaphele ukuthi umphefumulo wakho ubange kuyophethe laphi. Uma ungakabangi ezulwini nakuNkulunkulu ucuka kusishwa ngenhliziyo yakho yonke uthi ungavumeli lomnyaka lomdzala wendlule ungakaguqukeli kuNkulunkulu ngoba siphetho sakho sasemhlabeni sinqunyelwa adandla tebantu labakhohlakele nalabanelunya labanenhliziyo lembi emadoda labanemangozolo kulapho umtimba wakho uphokophele khona khona loko labafuna ukukwenda kuwo manje loko kuyakucetsa uNkulunkulu bane nesihawu naNkulunkulu ngesihawu sakhe seluthando athumela atibonakaliso netimanga nemimangaliso nayo yonke into futhi ashumayele livangeli nebantu basolo bachubeka baguqule buso bakho bubheke babususe kulo ngakho ke ningabhekani lokunye ngaphandle kwekwehlulelo ufanele ukwemukele nendoda letsite yaphiliswa ekufeni uhlangothi nelive lonke laguqukela kuKristu futhi lapha la sinemakhosi khona nebabusi labakhulu bukhosi nemadoda akhongolosi nayo yonke lenye into uhlaseleka netifo nekufa futhi wendlulile futhi nibabone baphila futhi nesive yakuphukuta nje kuphela futhi sikuhleke ngawo ke yini lesinawo ngaphandle kwekwehlulelo Oh mnakethu uma kwake kwaba khona sikhathi lapho khona uNkulunkulu avusa bantu bakhe bona kunamuhla lomnyaka lona lotako kwangathi uNkulunkulu angagcoba abashumayeli bakhe njengemalanga bemlilo ngoba nisetinsuku into ekugcina netikhathi tekuvala bukani lapha lendoda lena lefanako yehlela endasi bekunentombatana lekuthiwa nguThabitha Thabitha lokusho ukuthi Dorcas yafa ngesikhathi isendasi lapho naPetro bekasendla eJoppa bathuma enhla futhi bamthola base beta naye endasi futhi wahamba waya lapho beyilele khona sithumbu wakhiphela bonke abantu ngephandle wase uyaguca uyakhuleka futhi nase akwendile wase uyasondzela futhi wabamba sandla sayo futhi wayivusa futhi wasinza futhi waphila
Watch what took place. And it came to pass.
Futhi caphelani ukuthi kwendekani. Futhi kwendeka ke. Ukuthi walenza tinsuku letinengi ngaphambi kwaloko nje. Futhi kwatiwa eJoppa yonke. Futhi labanengi bakholelwa enkosini. Labanengi bakholwa. Futhi namuhla bebangathi ngiyagabata ukuthi bekafile invele noma cha. Beka kukhoma nje noma indlo lenjalo angikholelwa entweni lenjalo bakuchaze konke bakususe uma uchaza ususe lokungetulu kwemvelo ukukhiphe eBhayibhelini uchaza ususe yena kanye loNkulunkulu lomkhondako empeleni uwenda njalo unguNkulunkulu longetulu kwemvelo ulungile manje kodwa ngiyekela labapostoli laba mnakethu bebakadze bana Jesu bebangenandzaba ukuthi bani uthini bababithela ngalapho ngalesinye sikhathi ukuthi babatshela ukuthi insuku temimangaliso lwaselendlulile ukuthi babashaya base babafaka ejele ukuthi babagcina busuku bonke nanga usa lokulandzelako bababeka ekwahlulelweni ukuthi befika kutobuda bebangemadoda langathi lutho futhi langakafunzi kodwa babacaphela ukuthi bebakadze bana Jesu kuvunyelwa bahambe abazange basaya ngakhona nekuthi bayobuta kusemina enhlobo baya nje kubantu bakubo futhi uma bahlangana bachaza ukuthi inkosi ibendelele bahlangana ndzawonye futhi bakuleka lomkhuleko inkosi kungani ugcwaliseka lobo lokwakhulunywa ngumprofeti usobala kungani emahedeni athukuthele nebantu bacabange into lelide but impela siphe emandla ngekwelulela sandla semntwana wakho longcwele Jesu kuthi aphilise labagulako netibonakaliso netimanga kuthi tendeke kuthi ngesikhathi labo bantu sebakhulekile ngamcondo omunye kuleyo ndzawo lesakhiwo satamatama lapho bebahlangene khona ndzawonye lesikuthi ngako kusihlwa bunye yinkonzo yemkhuleko lapho sitibopha khona ngenhlitiyo yinye nemcondo omunye kuthi sikhuleke umkhuleko kanjalo khona ke sitawuba naso sikhathi sekutamatama amen caphelani Petro lo wake waba ngumphiki wenkhosi lo wake wangakholelwa kuyo noma bekayiphikile wase uyaphuma futhi wakhala kabuhlungu wase uyangena manje sewumemukele moya loyingcwele mlaleleni ashumayela futhi kwakunendoda letside ligama layo kungu noma lebitwa ngaCornelius umphathi welikhulu welibutho lekuthiwa libutho laseTaliyane indoda letinikele leyo lebeyimesaba nkulunkulu nendlu yayo yonke futhi yaniketha tipho letinyenti kubantu futhi ikhuleka nkulunkulu ngaso sonke isikhathi indoda lenje pho manje angesuye khumbulani angesuye ngisho newetive angesilo ngisho lijuda bekawetive umphathi welikhulu engamele likhulu ngemadoda lalikhulu kodwa bekayindoda lemesaba unkulunkulu unkulunkulu bekahlala njalo asemkhathini webantu betive wathola emadoda lamesaba unkulunkulu ngesikhathi ngisahamba namuhla futhi ngikhuluma nalenye insizwa ngathi nangifika ezulwini into yinye lengifuna kuyenda kwakukuhamba ngenyuke futhi ngichawule lomunye umfolo wente into lebuchawe futhi wakhuluma ngalona lebekafuna kumbona bekafuna kumchawula sandla sakhe ngetintfo letehlukene ngekuthi unkulunkulu ubabusise kanjani bantu ngesikhathi uriya emva kokuba davide sekathethe bathsheba umkakhe futhi bathumela kuyombida futhi bekasatoba ngumake wase uyamngenisa kuze akubeke uriya futhi bekangesuye wetive bekangesuye umjuda bekawetive futhi bekangumhethi lo waguquka kulenye inkolo waya kuye emajuda futhi wamtshela kuthi aye endasi futhi ahlale sikhashana ekhaya newakhe lothanzekako umkakhe lomuhle wathi nkulunkulu akavumi ukuthi ngente into lenjengaleyo ube nemphongo lowa nkulunkulu usensimini yempi futhi wala kukwenda futhi mnakethu uma ngifika enkhathi mlweni ngifuna kuhamba ngikhuphukele ku-uriya futhi ngimchawule tandla bese ngithi nkulunkulu akadunyiswe ngoba bufakazi bakho bebusho lukhulu kimi eluhambeni lwami emhlabeni ngifuna kuhamba ngiye kudanyela ngithi uyathi danyela ngesikhathi ungena ekhathi lapho ungenakwesaba embi kwalawo mabhubezi lobo bufakazi basho lukhulu kimi yebo mnumzane ngifuna kubona umpostoli petro futhi ngithi petro ngalobo busuku ngesikhathi usejele nenkosi yangena nekukhanya lokukhulu futhi kwakhanya ethi kwakho oh bengihlala njalo ngikudumisa lokho futhi wacala kulandzela lokho kukhanya neminyango wavuleka embi kwakho futhi kwakuthatha kwakubeka ngco ekhathi etitaladini bewucabanga ukuthi wawuphupha sikhathi lesinjepho ngeke kube indzawo lethulile ezulwini lapho bonke lalabahlengiwe bahlangana khona lapho kunjalo Mose uyoba indvo lenhle kakhulu leyokwenteka ethulu lapho ngesikhathi bonke labahlengiwe bangena bamasha futhi nayi lendvuna yelikhulu indlu yaCornelius buka ukuthi uNkulunkulu wakuhlela kanjani manje Cornelius beka indvodza lemesabako uNkulunkulu bekakhuleka njalo futhi anikete bantu tipho awendi lutho lokumgcoka ngaphandle kokuthi uNkulunkulu akubhale phansi kunjalo futhi wakhuleka futhi wapha abantu tipho futhi beka indvodza lenkulu futhi ngalelinye lilanga ngesikhathi isakhuleka endlini wefika ingelosi ekhamelweni lapho bekakhona niyakholelwa yini etingilosini le ngelosi yangena ekamelweni lebekakulo yase ithi Cornelius vuka uye endase Jopa futhi ucele loyo lekuthiwa nguPetro lohlala endlini yalobitwa ngaSimoni futhi utokutshela ukuthi wendene amen manje Petro ngalesikhathi lesi bekasolo ahamba ngako wase uyalamba kwase kulapha ensimbini elishumi nakubili enhloko ngako wase wenyukela etikwendlu futhi wathatha sithongwana bekayatothatha sithongo asesethulu lapho alinzele bona ukuthi balungise lidina futhi ngako Cornelius wathumela endasi lisotsha nemadoda lamabili latinikele wawaletha endasi kuyofuna Petro futhi kusenjalo uNkulunkulu uma athumela umuntu lothithe ukuthi atokubona wenda emalungiselelo ngaphambi kwesikhathi ukuthi lento itokwendeka wenda emalungiselelo esibhedlela alomntwana itola lobekalele lapha esimeni sekufa lebe bangathi ukuthi bekuyini inkinga namoya longcwele wakhuluma kulendlu wenda emalungiselelo lesibhedlela endela kuphiliswa kwalomntwana ngingake fiki nekufika lapho haleluya efinlandi ngesikhathi lomfana lomncane alele lapho emgwaqweni afile futhi babe wakhe namake wakhe bagijima besuka ensimini bamemeta kakhulu futhi bashikisha tandla tabo uNkulunkulu bekalungiselele ngaphambili luvuko lwakhe iminyaka lemibili singakefiki isikhathi ayibonge inkosi uthi kusihlwa lokhu siselapha kuleli bandla uthi asivumela sende letinto lesitendako uNkulunkulu useulungiselele ngaphambili luvuko lwethu ngalelinye lilanga lelikhathi mulisiwe utawufika konke sekulungiselelwe ngaphambili nala madoda nebesifazane labacabanga ngako ngaletinye tikhathi timbongi yathi ihlabela letingoma oh kutawuba nemhlangano emoyeni cishe eminyakeni lelishumi nesihlanu lendlula kusihlwa bengime lapha ngembili nelishathi lelikhulu ngifundzisa futhi bekunelicembu lelincane lePentecostal lelivela eLouisville futhi ke bengingakholelwa kulabo bantu labadansa ngalendlela bebadansa ngayo futhi kwakunazathu lomncane lota lapha etulu utodlala ipiano futhi bebatodlala lokulikhethela bese ushaya kulo lokuncane enda umsindo ngeliphlango lekuwashela nalabanye bashaya sikotela bengikugceka kakhulu lokho ngako ngacabanga utokwentekani ke waseke lowesifazane uyeta atosikhonda ngemculo waqala kudlala lodzadze washaya kuleli plango lekuwashela futhi lentombatane lencane lenetinwe letimbofu uyagcumela lapha esiyilweni yaseyicala kudansa ikumoya nami ngihlethi esihlalweni salaba phukutako ngathi manje ngifisa kungathi bewungakubuka lokho futhi bengisolo ngitshela libandla lami baze bonke baqala ukuthi buta ukuthi ngabe yini lengitokwenda ngako ngachubeka nje ngekumbuka futhi ngacabanga buka lokho manje uma lokho kungesilo lutho wenda sipoti lapha ebandleni lami futhi bengihlethi lapho ngingathi lutho lolungcono bengingasho lutho kodwa enhlitweni yami bengicabanga ngako ngambukela lapho asadansa futhi into yokuqala uyathi ngathi manje awume kancane angathi noma lo dzadze unawo yini umbhalo wakho futhi ngaqala kucabanga ngemibhalo ngathi kwake kwagcotshwa kuphi-ke phakudansa indzawo yekuqala ebhayibhelini kunjalo futhi ngacabanga yini le yabenda badanse ngibabonile bantwana ba-israyeli nabewela lwandle lolubomvu miriam wabuka emuva futhi wabona bonke labagcilahli bamitiswa wathatha ithamborini wase uqala kudansa futhi washaya le thamborini wase ugijima wewuka ngetingu adansa nemadodakade aka-israyeli amlandzela adansa ngacabanga loko kuncoba ngimbonile davide ngesikhathi isithandwa sakhe sihlethi laphaya ngemuva kwalesi phephethi semoya sitiphephetha sibuke esingane saso lesincane lesingumfana davide eme ngephandle lapho futhi naku kufika umphongolo loyo umnakethu ugraham lakhulume ngawo esikhashaneni lesendlulile nawuta ngesheya emagcumeni wathi nakawubona davide uta wadansa wadungeleta 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 leni lowesifazane wathi uyangihlaza wathi uma ungakuthandzi loko bukisisa loko waphinda wadungeleta futhi wadungeleta waphinda wadungeleta wachubeka futhi ngiyathi ukuthi uNkulunkulu wabuka phansi asezulwini wase uthi davide ungumuntu wenhlitiyo yami lucobo kulungile ngase ngiyacabanga ngiyathi kunento yinye lengalungi ngami ngide kuncoba lokwenele mhlawumbe futhi ngachubeka nekuhlala lapho ngase ngikhanza lunyawo lwami lwe-methodist lugitsa kancane into yokuqala uyathi uNkulunkulu umehluleli wami mina ngaphambi kokuthi ngathi ukuthi bengendani ngase ngisukile sengilapha esiyilweni ngidansa ngidungeleta naleyo ntombatane kunjalo ngase ngithi uNkulunkulu ngikhiphe kulesihlalo salabaphukutako ngende ngibuke yonke into ingule nengcondo ngaphambi kokuthi ngiphinze ngendlulise kwehluleni amen uNkulunkulu wenda tinto ngalokwehlukile angikholelwa embhedweni lomnenge angikholelwa embhedweni kodwa ngikholela kuleli phathekako lelingilo sibili leligcwaliswe ngamoya livi lamoya longcwele laNkulunkulu lishunyayelwa ngemandla nangetibonakaliso amen ngoba nguleyo into leyangisinzisa ngiyo lento lehambe nami kwate kwaba lapha ngiyo lento leyangisita ngesikhathi idokotela athi ngiyafa ngiyo lento leyangisinzisa ngeli-awa lekufa kwami ngiyo lento letongivusa ekufeni ngiyo lento lengitoya ngayo ezulwini uma kwendeka ngigcina ngifike lapho ngiyomele ngihambe ngayo ngoba angathi lutho lolunye ngaphandle kwaloko futhi angifuni kwathi lokunye ngaphandle kwaloko kunjalo kwathi Jesu naye abethelwe futhi ngiloko kuphela nangabe abethelwe khona-ke kubethela inyama yami kanye neyakhe futhi ngifile etimpeni telive leni amen niyathi sengicala kukholwa Sengicala ukuthi vela ngaleyo ndlela. Caphelani naba bebalapho. Hey, sikhathi lasinjepho. Umhlangano lomangalisako lebebanawo Cornelius wathi manje ukela endathi lapho ucele munye weligama lelingupetro futhi wathi angizange sengive ngaye ngaphambili futhi petro lapho wacabanga ngosi ngitawulala kancane ngaphambi kwekuthi ngidle lidina ngilambe kakhulu futhi ngitsiniwe futhi ngesikhathi aselele lapho wehlelwa sithongwana umbhalo usho njalo ngakho ke ngiyakholwa wehlelwa sithongwana anikholwa nini futhi ngesikhathi enda wabona lishidi lehlela phansi lonke ligcwele etinto letinwabutelako neliphimbo lathi sukuma petro bulala bese uyadla wathi cha nkosi ngilijuda kude lokungcolile noma lokunamsebenzi lokuke kwangena emlonyeni wami wathi ungabithi loko lesengikwende kwahloba ngekuthi lokungenamsebenzi wathi wena sukuma wathi kukhona umuntu lokulindzele endasegedeni futhi chubeka uhambe ungangabathi lutho umlandzele amen manje petro netindlela takhe tekutendisa ngalokwendlulele nyati bekathi kuba nelizinga emkhathini webantu ngako bekacaphela ukuthi udla ini bekalijudwa wakhuliswa angumpresbyterian longadli nje nyati noma lokunjalo futhi kwakumele acaphele ukuthi wendani ngenxa yenzaba yakhe yasebandleni lakhe ngako inkosi yathi wena landzela labo betive unganaki lokwendiwe noma yini wena yani enhla lapho futhi ngesikhathi ahamba enyukela endlini yaCornelius masinyane nje Cornelius wabuthisa abantu bakhe bonke ndzawonye futhi wamtshela ukuthi bekayibone njani ingelosi wathi manje Petro ngithumele ukuthi bakulandze futhi ngesikhathi Petro efika lapho futhi aqala kushumayela asakhuluma lamavi lawo Petro moya longcwele wehlela etikwabo futhi bonke bagcwaliswa ngamoya loyingcwele baqala kuprofetha ukukhuluma ngetilwimi futhi baba nesikhathi lesihle kakhulu wathi singala yini nemandi manje laba sebemukele moya longcwele ngaphambi kokuthi babhabhatiswe futhi wabayala ukuthi babhabhatiswe egameni lenkosi Jesu futhi Petro wahlalahlala nabo tinsuku letitside lelo libandla lebapostoli lihamba ngamoya lapho uNkulunkulu asho khona Petro wahamba ngaphandle kwelidina Petro webukela endasi kulandzela inkosi naNkulunkulu uma bekangakhona ukuthola indoda nebesifazane namuhla kuleli thabanekele noma ngikuphi kulenye indzawo lo ngeke anake ukuthi kwendekani emaceleni abo kodwa batinikele enkosini njengemuntu munye uNkulunkulu utohola leyo ndoda lefanako namuhla leyo layihola ngaleso sikhathi uyafakaza ukuthi ukanye nathi lesikuthi ngakho namuhla ulethobekile impilo letinikele inikele lucobo lwakho ungathi mpinjeli emuva ungendi lutho kodwa uholwe ngalokuconzile ngomoya loyingcwele lokho lakusho komoya ukuthi ukwende kwende ngekushesha ungathi yebo ke ngitawulinza futhi ngithole ukuthi kuyini lokho nekuthi kuyini lokho lokho lathi moya loyingcwele kwende hamba ukwende kube ke angiyanga eFinland ngesikhathi moya loyingcwele angibita ukuthi ngiye lapho ke kube ke bengingakayi esibhedlela itolo lapho loluswane loluncane belulele lapho lufa kube angayi ke ukuthi kulalela kungcono kunemhlatshelo yenda lokho lathi moya loyingcwele kwende lesikuthi ngako kusihlwa ukukhulula konke kwemicondo yethu lemidzala lempintshako bese nivumela moya loyingcwele uyafundziswa lapha uyathi ukuthi yini lekahle nalekabi kodwa lokuthi ngako kusihlwa sikhehle lesikhulu kakhulu seluthandwa laNkulunkulu luthelwe enhlitweni yakho konke kwehlukana kuwashe kwesuka ukungcwabe neminyaka lomdzala njengoba wendlula ukuyekele asicale impilo lensha ucala lokusha ngeke ukhone uma sewutelwe embuzweni kaNkulunkulu sewuvele unaye emoya loyingcwele ngekhathi kuwe into kuphela lo sofanele uyenze ukuthi incamula ethintwentale live letikudonsela phansi wathi asesibeke phansi konke lokwesinzako nalesono lesisivimbela kalula kuze sigijime ngekubekethela lokuphila lelibanga lelibekwe embikwethu emaHebheru sahluko selishumi nakubili beka eceleni konke lolokwesinzako ningake nithi cabange nje tati tita kutobona Jesu ngitothatha umdladlwana nje umzuzu ngiyabona bathi tati letinsathu letawuthi nje betithi insathu Jim John na George singathi emagama abo bekungulawo futhi beta kutobona Jesu futhi sengiyababona nje bonke batilungiselela kuhamba sithothatha lomfolo ongu Jim uyindoda sibili nje uyagijima futhi utshela umkakhe wathi mngami uyathi kutsini ngibone inkanyeti ngako ngifanele ngihambe futhi ngako uya ngale uyobhakisha ukuthi ahambe Nguleyo inkinga ngebantu namuhla. Batama kupakisha ukuthi babe ngumKristu. Uma kunento loyidzingako, ukuthi uthulule kuze ube ngumKristu. Unetindo letinengi letilengako manje. Make, uthi manje make, uyathi bengeke ngikhone kuhamba ngaphandle kokuthi ngithathe litafunda lemakhadi. Ngako ulengisa lokho etikweli kamela. Ngoba niyathi labanye bafana ngeke bangijabulele ukuthi ngihambisane nabo uma ngingahambi nelitafula lemakhadi. Yonke tinshwana letinzala letikubambako futhi unelibhokisana lebugovu kumele ukulengise lokho nako futhi ufanele ulengise kuthafuthafuta lokuncane kuhleba lokuncane lokuncane kwaloku lokwa ukulengise ekameleni futhi into yokuqala uyathi uyagcuma ugibela likamela lelidzala uthi woda manje asambe lelikamela lelidzala alikhoni ngisho kuhamba licinzeteleke phansi kamatima selize ligobene imilende cishe futhi uhlala njalo ukhahlela futhi ukhonona ngelibandla lakho loya kulo futhi mhlawumbe nguwe lo lolayishe kakhulu lize alikhoni kugijima kuleyo indzaba udzingeka ukuthi uthulule ugeze uhlobe ulunge amen yini inkinga ngami caphelani nguloko lokungiko sengiyababona lalabanye bahamba bachubeka futhi into yokuqala niyathi wehlela phansi futhi wabuka leyo nkanyeti futhi futhi ngako into yokuqala uqala kulahla ematafula eceleni futhi upakisha ngalenye indlela umkakhe wathi uyaphi John wathi ngibeka eceleni konke lokwesinzako lokungivimbelako futhi ngifanele ngigijime lelibanga ngekubeketela ngoba lincane lisango nendlela incane kodwa bancane labo labatoyithola kunenzawo yakho naJesu kuphela kude lomunye longendlula amen. Wathi sengiyamuva athi yeboke buka ukhohlwa inkombandlela yakho angidzingwa sangombandlela ukhohlwa ticuta yakho tesemina ukhohlwa ticuta tinkonzo tasenyuvesi nato tonke leti letinye tintfo lotilengisile wathi lalela angidzingwa sangombandlela utawuhamba kanjani-ke wakhomba etulu enkanyetini wathi ngihamba indlela leniketwe nguNkulunkulu uNkulunkulu unginikete inkanyeti kuthi ngiyilandzele leto ngithatha ingiyise kulo Kristu kuthi busuku buphi asidzingi lokukhulu kufunza lokuningi lokuthi nako konke lokhu ngifuna kuhamba indlela leniketwe nguNkulunkulu kuthi indlela leniketwe nguNkulunkulu yalolu suku ngumbhaphathiso wamoya loyingcwele kuthi loholwa ngumoya loyingcwele bangemadodzana nguNkulunkulu loko kutokumikisa esiphethweni beka eceleni lolokusinzako beka eceleni yonke lenye into asibiyele emuva elusukini lebapostoli isekelo sethu sicinisekile uNkulunkulu uyifakazele kithi netibonakaliso netimanga netithombe nayo yonke lenye into ufakazile ukuthi yena unathi futhi emhlabeni jikelele lelivangeli lelinemandla lenkhathimulo lithanyele sigidi netinkulungwane letingamakhulu lasihlanu embusweni wankulunkulu eminyakeni lophelile libandla lemapentecosti lendlule lonke libandla lelikhona emhlabeni kulo mnyaka lophelile etingcunduthelene kubhaliswe sigidi nemakhulu latinkulungwane letisihlanu haleluya. Yini inkinga na? Kuyinto lenemandla kakhulu lekhona emhlabeni namuhla. Kodwa develi sewungene emkhathini wabo. Uthi wabehlukanisa naleli qembu lelincane, nalela qembu lelincane, naleli qembu lelincane. Kube indaba hwilitisane lomunye nalomunye. Uma bangake bakhohlwe ngulobugovu babo nekwehlukana kwabo bese bahlanganisa thanda tabo kanye kanye inhliziyo tabo kanye kanye babe munye iminyaka leyinkulungwane itocala. Ngiloko lesikudzingako kusihlwa mkani futhi sihlangane ndzawonye ngiloko lithabanekele labranam lelidzinga kukwenda ngiloko onke emabandla ladzinga kukwenda futhi ahlangane ndzawonye abe nenhlanganyelo yinye njengemuntu munye kuJesu Kristu luswane lolusha lolutele futhi uhambe ngalokuconza indlela lencane sibuke kumcalisi nemphelelisi wekukholwa kwethu Jesu Kristu ukani lapha kungasiko kwesekela lelithabanekele lethu netimfundiso talo nakanjalo njalo kodwa ngisho lokhu bangani bami labathandzekako wena hlola umhlaba noma kuphi lapho ufuna khona futhi sikusho lokhu ngekuchosha kungachoshi ngalutho ngaphandle kwaJesu Kristu indodzana yankulunkulu kodwa buka kuthi nkulunkulu somandla ulendele ini leli bandla lencane kucuka ubuke uma ufuna kusuka nje kuleli bandla lapha kucalele emvuselelo lenkulu lethanyele umhlaba wonke futhi lokho kunjalo kubuke ngale futhi ubone ukuthi akunjalo yini uNkulunkulu unathi. Elutsandweni lwakhe nasesihawini, bukani ukuthi usiphilisa njani nasigula. Bukani labagula ngemdlavuza, netimpumbuthe, ihulu netimungulu, na yonke lenye into la iphilise emkhatsini wethu, yonke inzawo. Bonake bekanele uthando lolwenele ukuthi angehla kude kube bufakazi bethe science ukuthi abeke sigcivito sakhe ebandleni abe nesithombe sakhe sithwetshulwe kanye nathi. Amen. Lapho bagceki kuyomele bavalwe imilomo yabo futhi badedele emuva futhi bathi ngeke usho lutho ngako. Amen. Ngijabula kakhulu kusihlwa ukuthi ngingilomunye wabo. Ngijabula kakhulu ukuba ngumKristu. Ngijabula kakhulu ukuthi ngiphila lapha emkhatsini webantu labakholelwa kulo mnyakato lomkhulu kangaka. Bani, ngibheke ukuthi kube nekwehlukana lokuncane. Sibantu kodwa emgomeni simunye. Kunjalo simunye sisonke siyema njengento yinye kuJesu Kristu. uNkulunkulu usibusisile futhi wasinika tonke letindlo letimangalisayo. Cabanga nje, bengingeke ngikhone kuba lapha mina ngekwami kusihlwa. Kube bekungesiyo inkosi ngesikhathi bodokotela labangcono labanengi bathi ngeke ngiphile. Kodwa dokotela lomkhulu uyehla uthi konke kusetandleni tami uthi utawuphila ngamkholwa. Unjani idzadze uyiva lohleti laphaya njengalobe kasonze sekumathambo ahleti esitulweni semasondo ngesikhathi bamfuca edangembili lapha kuto babhatiswa egameni laJesu Kristu. Dokotela umnikete kute kube ngukusasa ekuseni ukuthi aphile anemdlavuza lomdlela kumcetha cishe eminyakeni lesikhombisa noma lesiphohlongo lendlulile. Nangu lapha kusihlwa ukanye nathi. Bangakhi labanye lengingababita lo angena futhi waphuma kule minyango lapha, lo angena lapha akhubatekile futhi ahlaselekile futhi agula asishosha nalochwalile lo ngabone nayo yonke lenye into lo philisiwe kulo mnyango nje lomncane lapha njengafakazi wekuvuka ekufeni kwenkosi Jesu Kristu. Lifanele sibe yini na? Yini lelithabaneke laBranham lelifanele libe ngiko na? Lifanele libe yindlu yekukhanya lehleti kulenye yaletindzawo letimnyama kunato tonke temhlaba eJeffersonville. Uma kwake kwaba nendzawo letzinga lelivangeli yiJeffersonville lowo kunjalo. Kodwa ngabe ikhona yini indvo lenhle lengavela eNazareth? Wathi wotani into obona kulungile. Emabala lamnyama asitidzingi tibane nesikhathi sasemini. Sitidzinga nakumnyama ngulapho la uNkulunkulu athumela khona sibane. Ukuletha indzawo letimnyama kumathi makakhulu. Kulula kuya lapho yonke into igijima kahle khona. Kodwa lapho into ihamba kamatima khona, lapho dindzawo letimnyama tikhona, dindzawo letimbi. Ngifanele ngethwalwe ngembhedze wetimbali lolula yini kuya ekhaya ezulwini. Babela abanye balwa kuze bathole umkhomelo futhi bantshweza etilwandle tengadi. Bona lapha labantu behlukanisa tinwele futhi nekwehlukana netindlo letikanjalo. Inkulungwane letilikhulu nemashumi lamane emahedeni tiyafa onke malanga futhi tihambe tiyohlangana naJesu noma tiyohlangana naNkulunkulu lo nebulungisa nalowethembekile libe tingadi kwasalutho ngaye. Inkulungwane letilikhulu nemashumi lamane tiyafa onke malanga lizinga lekufa kwemahedeni langazange sekeve ngeligama laJesu Kristu liyafa onke malanga. Kuthi sine siyaphikisana kuthi noma siyipresbyterian noma imethodist noma cha lihlazo lelinjepho kuthi ehlisa lokunjepho lesi kuthi ngako ngumbono hayi kubukela phansi la ekugcineni kwempumulo yakho buka lapha yaye kugcineni kwemgwaqo. Uma ngicabanga nganamuhla loku lokwa noma lolokunye ngitophilela lusuku nje kodwa ngiphilela liphakathi into letsite ngale yange sheya into letsite uNkulunkulu la imisele kuthi kumele ngihambe ngiyohlangana nayo ngalelinye lilanga. Ngithethe isikhathi esidze kakhulu imizuzu lelishumi ngemsa kaNkulunkulu nangelusito lwaNkulunkulu. Bekube neminyaka lemibili solo ngimcele lokutside ngiphinza phinza ngimcele iminyaka lelishumi nesihlanu indwo letside futhi ugcine sekanginikile futhi ngitawube ngincongcotha eminyango wakhe. Uma ngitawube ngiphila kulo mnyaka lotako uma anganginiki kulo mnyaka niyabona lento lena lengicelile kukwela udumo lwakhe into lengingamendela yona ngaleya uto kuvumela lokhu kimi. Bonake ngingaya khona ngale futhi ngimzuzele imiphefumulo kanconywana nje ngibe ngulonemandla kancane endleleni futhi ngiyakhuleka ukuthi abokwenda nguloyo umkhuleko wami kuye. Nebufakazi bami kini ukuthi uma ningangikhulekela futhi ningiphakamisele kuye ngemkhuleko khona ke ngidokhona kuchubeka. ngingayenda njani into yinye noma kungendekani kube bengite lo ngangikholwa-ke. Ningiyo njengami noma lomunye angiyo, ungiyo kangako nje nawe. Noma besingendani, uma besingashumayela, yini le besingayisho uma kude muntu longawukholwa, khona-ke kude lokungentiwa. Kunjalo konke kukwehluleka kude lokungentiwa, ngaphandle kokuthi sibuye sibenza wonye futhi sikholwane lomunye nalomunye. Ngiyakholelwa kuwe, nawe uyakholelwa kimi, futhi kanye kanye sikholelwa kuNkulunkulu, futhi sikholwa kuthi umoya wakhe utosihola. Manje mnakethu Funky uyeda langempilo, ubambele uswane manje kuleso sizathu lobhaca ngaso. Mnakethu Woody, ngiyacabanga ukuthi nguwe lolandzelako, ulungile, futhi sewubeke umnakethu Jackson. Ngako ngiyacabanga ukuthi umnakethu Jackson utolandzela. Inkosi ibusise umnakethu Jackson lolandzelako. Inkosi nibusise. Niyayithanda inkosi na? Ngifuna ukubona tandla tena. Niyayithanda inkosi na? Ulungile. Sathe kethu, wotha lapha umzuzu nje. Ngifuna uhlabele nami yini. Wonke lomunye uyahlabela. Ngitowetama, nginelive lelishile nje kakhulu ngoba nginemkhuhlane lomubi. Futhi ngilokuthite inhloko yami. Kodwa ngifuna wena ungisihle, ngihlabele le ngoma lekahle lenzala. Futhi nginike ishuni yalokuthite. Angathi kuthi kuyini. Kodwa angathi kuthi kuyini. Ngiphe nje ishuni lelithite nje ngoba ngifuna ukuhlabela. Lopha ingadi kanye nani nonke ngoba leli vangeli lengishumayelako. Lopha ingadi ani kukholwa na? Kulungile, wonke umuntu kanye kanye manje. Wekucala kuphela leli cebo la moya longcwele kwaba nguJohane umphaphatisi kodwa wafa njengemuntu. Kwase kufika inkosi Jesu bambethela washumayela kuthi umoya woyo sinzisa bantu esonweni lisololopha ingadi yebo livuta ingadi lelivangeli lamoya longcwele lopha ingadi ingadi yebafunzi labafela liciniso lelivangeli lamoya longcwele lopha ingadi. Kodwa basebeke bagcoba Stefane ngematshe washumayela wahlaba sono wabathukuthelisa kakhulu baphihlita inhloko yakhe ngekhathi kodwa wafela emoyeni futhi waphuma umphefumulo futhi wahamba kuyohlangana nalabanye lesicuku lesikhulu lesinikela ngekuphila lisololopha ingadi yebo lopha ingadi lelivangeli lamoya longcwele lopha ingadi ingadi yebafunzi labafela liciniso lelivangeli lamoya longcwele. Oguna Petru na Paula na Johani longcwele banikela ngetimpilo tabo kute leli vangeli likhanye bacubanisa ingadi yabo njengebaprofeti basendulo kute livi laNkulunkulu leli liciniso likhunyunywe ngebuchotho lisololopha ingadi yebo lopha ingadi lelivangeli lamoya longcwele lopha ingadi ingadi yebafunzi labafela liciniso lelivangeli lamoya longcwele lopha ingadi. Lalelani lokhu manje, kunemiphefumulo ngaphansi kwe-altari lekhalako kuyoze kube nini kuthi inkosi ijezise labo labende lokubi kodwa kutobana labanengi labatonikela ngenkathi yekuphila kwabo ngoba leli vangeli lamoya lungcwele nesikhukhula lesibovu. Asisukumeni manje lisololopha ingati, yebo lopha ingati leli vangeli lamoya lungcwele, lopha ingati, ingati yebafunzi labafela liciniso leli vangeli lamoya lungcwele, lopha ingati. Awujabuli ukuthi ungulomunye wabo loboluni leli vangeli lelifanako lebaniketwa lona, ibonakaliso letifanako, imanga letifanako, tilandzela insika yemlilo lefanako, inkosi Jesu lefanako, kuphilisa labagulako lokufanako, emandla amoya lafanako, yonke into ihamba nje ichubeka, kuhlushwa lokufanako kuyeda. Leli vangeli la moya longcwele, lopha ingati. Sonke kanye kanye manje, lopha. Kukuka futhi uqhawulane nalomunye umuntu futhi uthi ayidunyiswe inkhosi. Lopha ingati. Hallelujah, ngabe wena mnakethu awu ayidunyiswe inkhosi. Amen. Lopha ingati. O ingati yebafunzi labafela liciniso leli vangeli lamoya longcwele, lopha ingati. Ngiyamthanda Jesu, ngiyamthanda Jesu, ngiyamthanda Jesu. Ngoba wangithanda. Asihlabeleni kakhulu manje, phakamisani tandla tenu. Ngiyamthanda Jesu. Ngiyamthanda Jesu. Ngiyamthanda Jesu. Ngoba wangithanda kuqala. Babe wethu losezulwini, siyakubonga kusihlwa ngenkosi Jesu Kristu, ngemandla akhe, ngeluthando lwakhe, nekwathi ukuthi kuleli lelikhulu lusuku lolukhulu loluthobeke lesiphila kulo, ngesikhathi baprofeti bakudzala balubona ngaphambili lolusuku futhi baniketa imiyalo mayelana nalo. Basho ukuthi kanjani ukuthi bantu bayoba ngilabanemawala, labathi khukhumetako, labathanda injabulo kunekuthanda uNkulunkulu, banesimo sekumesaba uNkulunkulu, kodwa emandla bayohala emandla ako, ngesikhathi athi kuyoba nebahalatisi etinsukwini tekugcina, futhi bayohlekisa futhi baphukude futhi sesiphila kulo babe. Ngalolo suku tinkalishi tuyovilita emigwacweni, tuyovilita njengemibane, tuyobe kwangathi mathoshi. Konke lokhu kugcwaliseka lokukhulu kwesiprofeto. Ngesikhathi Jesu athi emagagasi elugu ayokhuphukela etingweni, ehla enyuka emasenseni elwandle, futhi ngesikhathi tibonakaliso letinkulu netimanga tiyovela emazulwini ngetulu, lokufana nemasoso landizako netinto. Ngenxa yaletibonakaliso leti kutobangela live libe nekwesaba futhi litamatame, kutobangela kutamatama kwemhlaba etindzaweni letehlukahlukene, nato tonke tinhlobo tetinto, nekukhungatheka kwesikhathi, nekucindzeteleka emkhatsini wetive. Futhi wathi ngalolo suku lapho khona Israyeli ayochakaza, haleluya, leyo nganyeti lemicijo lesithupha yaDavide iyabhenguta ngetulu kweJerusalema kusihlwa kwekucala eminyakeni lengemakhulu langemashumi lamabili nesihlanu. Divet yehlukana, sihlahla semkhiwa sesihluma emagcembe. Tonke leletinye tihlahla tiveta emagcembe, letimbi tiveta emacembe abo, buRoma buveta emacembe abo, bukhomanisi buveta emacembe abo, nelibandla lakho liveta emacembe alo inivasahlobo iyeda o nkosi lenkulu yekuphila buka nekuphilisa etimpikweni takho nkosi futhi phani tinceku takho emandla netibonakaliso kwelulela embili sandla sendodzana yakho lengcwele jesu kuthi yente imimangaliso futhi yente etibonakaliso nekuthi kushinyayelwe livangeli emiphethweni yemhlaba liphe kona nkosi Busisa leli bandla lelincane, busisa umfundisi walo Nkosi, umnakethu lothandzekayo, busisa bonke labahlanganyela kanye nathi lapha, bonke labo lababita ligama lakho, yonke indzawo emhlabeni jikelele. Siside kulomnyaka lona lotako Nkosi, siside kuthi sibe ngulabangcono ekwenteni inkonzo yakho, kusa kugula emkhathini wethu, futhi usigcobe ngamoya longcwele. Ususe umhobholo, ususe incabano, ususe umona, ususe yonke into lengenakumesaba uNkulunkulu. Kusuke kithi, kuthi akushiwo ngathi kuthi sibantwana bakho, lidolobha lelihleli egcumeni lelingeke lifihleke, siphe kona babi. Sibusise futhi usicolele ngelimuva lethu, futhi kwangathi singathi njengaPawula, sikhohlwa leto tinto letisemuva, siphikelela emgomeni welubito lolusetulu kuKristu. Nkosi uNkulunkulu, ngithumele lapho ufuna khona, ngilungele kuhamba yenda kubika kwakho noma kunini. Sicolele ngiyasho phinze. Kuthi ngcwelisa leli bandla ekuhlonishweni kweligama lakho nenkatimulo nalabantu labakhona ngoba sicela lokho egameni la Jesu amen ningahlala phansi manje inkosi nibusise yebo ke manje kutawuba kulokuhlangana emoyeni kulemnanzi lemnanzi khona masinyane Ngitohlangana nawe ngihlangane nawe khona ngale Kulela khaya ngale kwesibhakabhaka Kuhlabela lokunjele niyokuva lokungakeviwa indlebe lefako Kutoba ngilokuhle kakhulu ngiyamemetela Ngoba indodzana yaNkulunkulu Lucobo Yobe ingilehamba embili Kulomhlangano emoyeni Oh kutawuba nemhlangano emoyeni. Kulemnanzi, lemnanzi khona masinyane. Ngihlangane nawe khona ngale. Kulela khaya ngale kwesibhakabhaka. Uhlabela lokunje leniyokuva lokungakeviwa indlebe lefako. Kutoba ngilokuhle kakhulu. Ngiyamemetela. Ngoba indodzana yaNkulunkulu lucobo. Yobe ingulehamba embili kuloyo mhlangano emoyeni Nivile ngamosi lomncane ehlashaneni emabhuma Nivile ngaDavide longesabi nesidubelelo sakhe Kuthi nivile ngendzaba yaJosepha lophuphako NangaDaniela nemabhubesi lenivame kuhlabela ngaye Oh kunalabanengi labanengi labanye eBhayibhelini Kuthi ngiyalangathelela kuhlangana nabo bonke ngiyamemetela khona lapho masinyane inkosi itosivumela sihlangane nabo kuloyo mhlangano emoyeni Kutaba nekuhlangana emoyeni kulemnanzi lemnanzi masinyane sitohlangana nawe sitobingelelana khona lena kulela khaya ngale esibhakabhakene Uhlabela lokunje leniyokuva lokungakeviwa indlebe lefako kuyoba kuhle kakhulu ngiyamemetela ngesikhathi indodzana yaNkulunkulu lucobo iyobe ingulehamba embili kuloyo mhlangano emoyeni anikuthandzi yini eh ukhona munye lengifuna ukuhlangana naye ngetulu kwako konke Loyo nguJesu awufuni wena ukwenda nje uhlale ujabulile uhlale uhlotshisiwe uhlandekile awukuva yini ngale ndlela na njengoba benihlala nikolojiwe mthandzeni yena uhlangana emoyeni kulemnanzi lemnanzi masinyane ngitawuhlangana nawe futhi ngikubingelele khona lena kulela khaya ngale Yokuva lokungakeviwa indlebe lefako. Yoba kuhle kakhulu. Ngiyamemetela nendvotsana yankulunkulu ucobo iyobe iyobe inglehamba embili kuloyo mhlangano emoyeni ani kutsanzi yini na vile ngamosi lomncane ehlashaneni lebhabhuma futhi nivile ngadavide longesabi ngesidubulelo sakhe futhi nivile ngendzaba yajosefa lophuphako nangadanyela nemabhubesi lenivame kuhlabela ngaye kunalabanengi labanengi labanye ebhayibhelini futhi ngiyalangatelela kuhlangana nabo bonke ngiyamemetela khona lapho masinyane inkosi tozivumela sihlangane nabo kulowo mhlangano emoyeni futhi yebo-ke kudawubane kuhlangana emoyeni kulemnanzi masinyane ngitawuhlangana nawe ngikubingelele khona lena kulela khaya ngale esibhakabhakeni kuhlabela lokunjele nake nakuva lokungakeviwa indlebe lefako yoba kuhle kakhulu ngiyamemetela nendvodzana yankulunkulu lucobo iyobe ingulehamba embili kuloyo mhlangano emoyeni ngifuna nje kuba lapho anifuni nine bangakhi labathi ngemusa kankulunkulu ngifuna kuba lapho ngemusa wakho ayidunyiswe inkhosi kulungile nakethu nevile umnyaka lomuhle lomusha yini nonke nkulunkulu anibusise.